TeamSafety.com.
Ni tulewe uwe kama pesa nitatoa mie kwangu mapenzi naona jirasi kama mgambo mtupe nafasi mapochie tuliae lazima niagize pia kama savana nataka kutumia tulewe tulewe nikilewa mina kuwa kama mtoto nikilewa naepuka changamoto mina kuwa kama mtoto nikilewa naepuka changamoto oya wana angu njoe ni tulewe uwe kama pesa nitatoa mie kwangu mapensi naona jirasi kama mgambo tupe nafasi
uwe tupe nafasi
bia 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 nyama bia 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 nyama bia 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 Dia, 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 nyama dia.
Hora, hora. Napita kama wakoji. Naili kapiga sidex. Ando tushafika babatan. Wanangwa tujivungi tunakunywa siotan. Bia nyama bia, nona demwangwa zaman. Yameka kinyonge mkono ameweka shafun. Mpe moja bia. Aleo tungi na miskaki. Alileta makuzi majuskati. Heti baby tuchati. Nisha bloku namba shobo sitaki. Atulizane kwanza tunashingapi. Mimi ndo kochi mfuko nini na laki. Zoni kazingua na eka tinga na bati. Sasa ilo batu siku unaenda wapi. Bora ubakio mule chai na chapati tomorrow. Ona chapati tomorrow.
Bia, bia, bia nyama bia. Bia, bia, bia nyama bia. Bia, bia, bia nyama bia.
Tenge, 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 tenge lele. Takati mina siki ya kilele. Tenge, 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 tenge lele. Takati mina siki ya kilele. Kwanza wakuchie, kabambie pare. Mdiwe, kashikile kule. Nakaduwe, kabambie pare. Nazunie, kashikile kule. Naitwa Kadu Simela, eh. Anakubali watoto wa Dubai. Kaniki kapita tena. Awe nakubali mwanangu ochu. Awe baba baraka. Awe nakubali na solo pensa. Awe mwinyo alodi. Awe aliatu.
Hora, hora. Uwe meneja Paulo. Yekizali si wataji umudani. Hora, hora. Ah. Bakuli kapiga sidex.
Awe meneja Ibrahim Simba. Awe wakushwa mitungi. Awe mwanangu kontawa, eh. Awe Kado Master.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DaTeamSafety.com.
Sidex Midundo.